bubble made it.
Toto fuck atuweke mipaka Mungu akipenda dau sport talk ukipinga utadata haya we tawile 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 mwana wale we tawile 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 haya
we siria si unatania life ipo tight na kwambia ukifanya kweli mabania mzimu makaveli utarudia unapata depression. Show me ni mkiona haki happen. Oh yeah, na mnavopenda tension. Na madams enu mna share lotion. Oh yeah. Ujuzi hawa ujui na wana data ni so. Imi chuzi haufumui kwa kutazama kio.
Si wenye watoto paka atuweke wimipaka Mungu akipenda dao spotaka ukipinga utadata haya we tawile tawile. Tawile mwana wana we tawile, tawile, tawile haya we tawile, tawile, tawile mwana wana we tawile, tawile, tawile haya we.
Nilipo sipo napotaka bakia, nipo sipo kama triple OGs. Na kama ipo ipo tu wawezi zuia huna kata mapito Fatima ndiko woni. Tuzito shanskia kila pati nilipo pati majiko komi. Sijeji roga nvaa mie napokuwa na mboga unazo tamkunoga homie. Homie, homie yo kuyo. Mikwaza vaga spendi washkaji wa ndio ndio. Make sure skoni hata choni we mbio mbio. Nostake kweke roni utoko poni mie siyo. Ni wazmeno nangu tumepinda. Hatu wazmeno natongoza dima ninja. Soma ninja tu hata unovaki ninja. Na tukikoza natongoza dwenye mimba.
Atuweke wimipaka Mungu akipenda dao spotaka ukipinga utadata haya we tawile 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 mwana wale we tawile 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 haya we tawile 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 mwana wale we tawile 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 haya.